ba doom, doom ba doom, doom ba doom ba doom ba doom, 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 doom ba doom da, doom ba doom da, doom ba doom da, doom da 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 doom da, doom ba doom da, doom da 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 doom da, doom ba doom, doom ba doom, doom ba doom da, doom ba doom, doom ba doom, doom ba doom, doom ba doom, doom ba doom. Ooh, ah, ooh, 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 ah, ooh, doom ba doom, doom ba doom, doom ba doom ba doom ba doom, doom ba doom, doom ba doom, doom ba doom, doom ba doom. Stand by me, stand by me. Stand by me, stand by me, stand by me.